Adventure, Tania S-Class, Backbencher, and Tania S-Class. Nilo my legend, I speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye ako kwa njikli, roll kiji, kama dola na nidiki. Neza jitangi, neza bili. Nilo my legend, I speedometer na cheze ya 260. Zamani kwenye ako kwa njikli, roll kiji, kama dola na nidiki. Neza jitangi, neza bili. Chase cash bila shortcut, but road kiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. Yes, class. Kigonya mepitishiwa stima kabonda na tumia kama Trojan kwa mademzao kwa fuli ya toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na mediku zoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wezoza na S-Class. Stima ka Tesla magot. Mindyo shepherd, chauffeur, day safari na.